so mi scutaio. Bad. Hello. Bado kidogo.
Yes, 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 yeah.
It's the kids, baby.
Yes, 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 yeah.
Bado kidogo.
Yes, 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 yeah.
Gino.
Yes, yes, yes.
Funga maget. Aya funga maget. Ale funga maget. Aya funga maget. Hello. Pesa nyingi, ama tujiteke, no, no, no. Pesa nyingi, leta watoto kono, no. Pesa nyingi, ama tujiteke, no, no, no. Pesa nyingi, leta watoto kono, no. Shauli zao. Kimpango wao. Kwani siatuli kwao. Na mwaka huu, tutapija bebe zao. Tumetoka chaka kupigika.
Shima nimetema.
Satuishi ni maisha kideu.
Shima nimetema.
Tumetoka chaka kupigika.
Shima nimetema.
Wanangwe, niko wapi? Tugawano masikini. Hiyo sadaka lawe.
Amina.
Mwenye kupata
apate.
Kidogo chetu.
Amina.
Halo. Funga mage. Haya funga mage. Ale funga mage. Funga maget, funga maget, aya funga maget, ale funga maget, aya funga maget. Bado kidogo,
yes, 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 yeah, yes, 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 yeah.
Bado kidogo,
yes, 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 yeah.
Kidogo.
Maskini leo tumepata. Na wala hatuoni wala tusiki ya kili ya mbwata. Saguni ye, leo wamemaliza utata. Hakuna kesi, mbwa kala mbwa kupaka kala paka. Awe, chaiva.
Si tumetoka chaka kupigika.
Shimo nimetema.
Satuishi ni maisha kideu.
Shimo nimetema.
Si tumetoka chaka kupigika.
Shimo nimetema.
Wanangwe, niko wapi? Tugawano masikini. Hiyo sadaka lawe.
Amina.
Mwenye kupata
apate.
Kidogo chetu.
Amina.
Halo.
Funga mageti.
Haya funga mageti. Funga maget, aya funga maget, funga maget, aya funga maget, ale funga maget, aya funga maget. Bado kidogo,
yes, 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 yeah, yes, 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 yeah.
Bado kidogo,
yes, 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 yeah.
Kidogo.
Yes, yes, yes.
Achino wana man, pushi wana man, why wana man, why wana man, papi papi lo.